Guitar Records.
Rob Slinga, they knew.
Wanja Santoro toka bulingwa manji bwatula bachigala bawuliro muziki gubatagaza. Bwe biba bikujjo ku sinema yakatandika. Enakuyo jitereko lwalero lwa kujaguza. Sneya kutira ddala banyumirwa tunyumirwa. Sunda paka China kawatoko na muzika. Osimawo kalabe nze tomenya magumba. Wano sirumbe nti tusuza bafirwa.
Zavugide wagwe tulumbe. Muzibedde ensonyi bazinabye. Kikubo kitte nakatudde. Chongere muka luove sape. Corona wali wogwo bokambwe. Masiki twazifula mulembe. Gamu afuna butu yowaye. Ebya maka tubyase. Tubyase. Mboza tubyase. Waye tubyase. Ebya maka tubyase. Tubyase. Mboza tubyase. Waye tubyase. Ebya maka tubyase.
Faya muliro gukute mu kidongo. Chiri wano batadde mu birungo. Bagasombye mbubejja mu binuko. Buli musono gugwako mu badongo. Kati suna bibyo gasiwe diro tolifako. Dream chesa kafuru barageko. Wamalayo mino eno. Dino gasto kabeja.
Zavugide wagwe tulumbe. Muzibedde ensonyi bazinabye. Kikubo kitte nakatudde. Chongere muka luove sape. Corona wali wogwo bokambwe. Masiki twazifula mulembe. Gamu afuna butu yowaye. Ebya maka tubyase. Tubyase. Mbuza tubyase. Waye tubyase. Ebya maka tubyase. Tubyase. Mbuza tubyase. Waye tubyase. Ebya maka tubyase.
Katunyumire kuba entalo tuziyisemu. Kibaluma abadawa nati twabagwamu. Batega emipango naye ne tugivaamu. Webale mungu okutuwonya abakyamu. Tukube tozikiza ne bw'oba mutamivu. Sikumenya lulwo tobeera musamavu. Babiri kw'omutero fundewo gapo. Sindike ya keseba tetulekemu.
Zavugide wagwe tulumbe. Muzibedde ensonyi bazinabye. Kikubo kitte nakatudde. Chongere muka luove sape. Corona wali wogwo bokambwe. Masiki twazifula mulembe. Gamu afuna butu yowaye.
Bane isa unestoli wadala. Achekuba.